Just as the sun goes in my cheek, and I took a key in Tiravantavam, don't get kish.
Alvin Brown Beats.
I tell them to their faces, they know rappers, they just fake us. Kila siku niko job, nikisaka easy papers. We bado nako na chom, miadharati zimekuweka. Bila teke na wateka na nazidi tetemesha. Ndondi kamireko, kijifanyo na no better. Na bado kauna doubt, mindo mode ni na papers. Sifanyangi the same, nafanyanga vitu better. Flow mindo zichana, nizi zenu ni mikeka. After kill, ni na chill, free bila chills. Na nishali pa ma bills, keja ni na chick. So sitaki side chick, menu kwanga tu ni sembe na ka dry fish. This niko kill battleship on the scene. Skill so ill, warrior assassin to prove. Wrong turn, wrong move. Nani flowers on your tomb. Always on the move, paper chasing na my crew. Bash imeshika DJ pull up your tune.
Niko kiyo mzee. Niko kiyo mzee. Ngeza kidogo mzee. Ngeza kidogo mzee. Niko kiyo mzee. Niko kiyo mzee. Ngeza kidogo mzee. Ngeza kidogo nani. Kuna vijana nasikia na bonga damn. Shida kando weka kiyo mini zime. Ndo tunaanza bado weka we matembe. Na amine niko pombe tunameza meza vidonge. Watoto na vibonge hacha ngoma kwanza igonge. Nani kule na we kule. Mtoto msafi kando ameenda shule. Wateji nasikia na kule. Ai nimetaka dadake. Hey hey ndo mla chake. We shua pet. Mama ni odi bet. Mambo shua. Fine design katotoka me get ka budget. Weka change, ni bebe crazy cock. Supra, zimeshika vnice too raw. Unataka whisky na bukla. Nina N1, come shara. Ato vinyo mami kinyuaji. Au sio sisi kuwa epa au to parties. Kidogo nuwasha kitu flani. Nego keyo mzee. Nego keyo mzee. Ngeza kidogo mzee. Ngeza kidogo mzee. Nego keyo mzee. Niko kia mudi. Ongeza kidogo mudi. Ongeza kidogo mnani.